Pamko basime sonke simele umthandazo ndithanda ukufunda indumiso embalwa kwaye apho umdumisi uyakhala kwindumiso isahluko sekhulu elinamashumi amathathu
ezinzulwini ndinqula wena Yehova Nkosi iva ilizwi lam indlebe zakho mazilibazele ilizwi lokutahuzisa kwam ukuba uthe wabuqala ubugwenxa Yehova ngubana ongaba nakuma Nkosi ngoba kunawe ukuxolela ukuze woyikwe ndithembele kuYehova uthembile umphefumulo wam ndilinde ilizwi lakhe umphefumulo wam ulindele enkosini ngaphezu kwabalinde ukusa ewe abalinde ukusa lindela kuYehova Israyeli ngokuba inceba ikuYehova ikuye inkululeko eninzi yena ke wowakhulula amaSirayeli ebugwenxeni bawo bonke ngokunjalo nakuthi bazalwane nodata abathandekayo sikholwa ngeentliziyo zethu zonke ngoko ke siya kujonga kuye kuba wena Nkosi unokubalela ukubugwenxa ngubani onako ukuma ndiyakholwa uba akho namnye kuthi ozivele ulungisa uba kanazono kanazimpazamo kodwa sonke sifuna uya kuye ngendlela esiyo mna ndikuwe sisonke so yena ekuthi sonke sifuna uza kuye uba ukuza kuye uba akwazi ukuba aqhubeke ethetha naye nathi ngelizwi lakhe lingcwele phambi umzana uFrank azaphambili masimeni sithandazeni sonke Thixo thembekileyo siyakubulela ngokuvela kwiinzulu zeentliziyo zethu Nkosi uyawubona umnqweno wethu uyawazi umnqweno wethu uyazi uba sikuthetha ukuthini kanjani oko xa sidikidiki Nkosi sisonqena kusise oko kuthi sinika umoya wakho oyingcwele sinika umlilo eentliziyweni zethu ukuze zivuthele wena Nkosi uba zidumise wena oThixo uba zikudumise ngendlela elungileyo oNkosi Nkosi sele sicule lamaculo amangalisayo sicela wena ukuba ube nenceba kuthi sisondele kuwe Nkosi uba nenceba kuthi ngokuhlwa nje ngokuba siphumile saza hayi njengesiqhelo Nkosi hayi basizoma nje apha Nkosi kwaye sifuna ukuba nento esiyenzayo apha kodwa uyabona iintliziyo zethu uyasazi uba sikuthetha ukuthini ngakoko umntu ngamnye sicela ngenyameko uba ube nenceba kuthi Nkosi usincede ngokuhlwa nje ukuze sisikeleleke Nkosi sisikelele ukuze sisikeleleke Nkosi uyazazi iintliziyo zethu mhlawumbi sinovuyo mhlawumbi sinxunguphele Nkosi wazi wonke umntu Nkosi uba intliziyo nganye iziva njani kodwa wena unako Nkosi uba ukunike oko kukudingayo Nkosi ngoku sijonga kuwe sicela wena uba ususe yonke into emendleleni yakho kubomi bam nakubomi bethu sonke Nkosi sondela kuthi ngoku Nkosi njengoba siqhubeka siva ilizwi lakho elixabisekileyo elingcwele siyathandaza ukuba usikele umzana wethu othandekayo Nkosi usisikelele sonke uvule iintliziyo zethu ukuba samkele oko kumele ukuthethe kuthi egameni lika Yesu. Amen. Amen. Indumiso nombulelo kuyo iNkosi. Siyakholoko ngeentliziyo zethu zonke. Kwelinye icala ngaphaya enxwemeni akuyi kubakho mlando wayonke into elapha emhlabeni. Okudala kobe kudlule kulityelo. Kwaye yonke into izawubantsha. Imizimba yethu ngokunjalo ngokunjalo yakubantsha konkuguga yonke into esenzela ingxaki ayikubakho uPaulus uyakubonakalisa oku kwabaseRoma isahluko sesibhozo uthi asiyondalo yonke sisuka ke nathi sincwine kulo mzimba silinde inkululeko yomzimba kusoloko kukhona izinto ezininzi ofuna ukuzithetha ezisentliziyweni yakho kodwa Selesithathe izinto ezininzi sazithabathela entliziyweni, emaculweni nakwiintetho. Umnye umbuzo ngoku kuba ingaba khona umnqweno wenyaniso uba singathethi nje kuphela malunga neemfundiso zeBhayibhile nengaphakathi layo. Kwaye kumele ndikuvume nje ngokunyaniseka ngalo lonke ixesha ndidibana nabantu abaziva ngathi bangaxoxa. Ndiva intlungu enzulu ngaphakathi. Ayiyonto engayo yonke loo nto namhla. Namhla kumalunga nokusondela ngakumbi enkosini noba omnye umntu wazi kakhulu okanye kancinci. Into ebaluleke kakhulu yile kuba sithi ndiyamazi umlamleli wam uhleli kwaye ndiyakumbona nokuba inyama yam imkile yonke, ndiyakumbona uThixo. Ngokulula nje kumele sikuthethe oku ngokucacileyo. Siyavuya kakhulu ngayo yonke imfundiso ngoba siyakhona ukuba sinelungelo loba sifundiswe kakuhle. Kodwa ngokunjalo sinalilungelo kuzo zonke iintsikelelo, ilungelo ekuzalisekeni kwa zonke izithembiso. Kwaye ngamanye amaxesha ndinempembelelo nokuba imalunga nam ndedwa okanye thina sonke ukuba sithe ngendlela ethile sayenza yancwina iNkosi nokuba kungokungakholwa noba kungento ethile. Kodwa uThixo akafumani ixesha lakhe elifanelekileyo ngendlela afuna ngayo. Kwaye ukuqhagamshelana kwethu kunye naye, kunye nobudlelwane kunye naye awuqhagamshelananga ngendlela eshushu, ngendlela ekumele uba yiyo. Ukuba sithethe abazali bethu kwibanda langaphambili bakhala Maranatha, iNkosi yebuya, kwakukhona ulindelo lokubuya kwenkosi kwixesha labo. Bavumela izinto zangaphandle ukuba bezizinto zangaphandle kuba bona bawukuma ngasekunene nangasenxela abama, kodwa bakhonza iNkosi njengoba benditshilo ngaphambili. Bazamkela iintsikelelo kwaye belungile kwaye belinde ukubuya kwenkosi. Kusinceda ntoni na ukuba besazi yonke into ngendlela elungileyo, sinolwazi olulungileyo, sinemfundiso elungileyo? Siyambulela uThixo ngako oko. Bendingenawufuna ukuphila ngaphandle kwakho, kuyinxalenye yakho, sisisekelo esingakhela kuso. Kodwa konke oku ala kuko konke sisisekelo, emva koko kumele sakhe phezu kwaso. Njengoba sele sikujongile apha zonke ezimo kodwa azinakuziphumela ngokwazo, zizinto esingazivelisi ngokwethu kodwa zivela kuThixo. Ukuba ungavelisa nje enye yezimo ezidweliswe kuncwadi yesibini kuPetrus sahlo sokuqala, nathi akumelanga sizame kakhulu ke ngoko kuThixo ukuba sisikelwe nguye, samkele zonke ezi zinto. Kodwa ndiyakhona ukuba simelwe ukuba sivumele uthando lwethu kukaThixo nothando lomnye komnye uba liqhagamshelana ngakumbi kule mihla yokugqibela. Kwaye iNkosi yethu ithe ukuba niyandithanda igcineni imithetho yam, emva koko wongeza okunye kuyo yonke imithetho yakhe wathi ndiniwisela umthetho omtsha okukwenza nokuphila kothando olungcwele lufuneka ngoku. Hayi nje ukuthetha ngalo kodwa uvumele iNkosi uba isibonise uba kungakhangaleka kunjani naxa kunokwenziwa. Kumiqolo yokugqibela incwadi yokuqala uKorinte isahluko seshumi nesithandathu. UPaulus selethethe amazwi ambalwa angqalileyo arhabaxa aphantse engenakunyamezeleka. Uphela ngezileta zokuqala zeshumi nesithandathu kwincwadi yakuba seKorinte. Uphela ngamazwi athi umbuliso wam Paulus ngesandla sam ukuba umntu akayithandi inkosi uYesu Kristu makasingelwe phantsi. Maranatha, ubaba lwenkosi yethu Yesu Kristu malube nani, uthando lwam lube nani nonke kuKristu Yesu. Ungathi Paulus, ungathi Paulus uye warhabaxa kakhulu apha, kodwa ndicinga uba ndikuthethile apha umzuzwana nje odlulileyo. Sijonge ilizwi elikumprofethi uMalaki apha inkosi ithi ngaloo mini, ngoku niyakubona umahluko phakathi kwalowo ondikhonzayo nalowo ongandikhonziyo, phakathi kwalowo undithandayo naphakathi kwalowo ungandithandiyo, phakathi kwalowo undilandelayo naphakathi kwalowo ungandilandeliyo. UPaulus wayesazi ukuba bonke abangayithandi inkosi bashiyeka phantsi kwengqumbo kaThixo, kwaye ukuba bawukuqalekiswa ekupheleni. Singabulela sibe njani, kwaye asijongeli phantsi namnye umntu lo maxesha adlule ngonaphakathi endaweni yoko. Sijonga phezulu ezulwini enkosini yethu uthe wahamba phambi kwethu walungisa indawo, kwaye uyakubuya ngokukhawuleza ezokuthetha abangabakhe baye ekhaya. Xa uPaulus esithi apha ukuba ubani akayithandi inkosi uYesu Kristu makasingelwe phantsi, leyo yintetho erhabaxa kakhulu. Siyayithanda na inkosi? Ingaba wena uyayithanda inkosi? Ingaba mna ndiyayithanda inkosi? Sima kanjani na emehlweni kaThixo? Hayi ngokugweba kwethu apho sithi inkosi ndiyakuthanda, sihamba indlela yethu. Nabani oyithanda inkosi uya kumkhonza, uya kuncamathelana naye ngenhliziyo yakhe yonke, uya kuhamba ethobekile endleleni yakhe. Azivumele ukuba asikelelwe asetyenziswe nguThixo. Ubabalo lwenkosi yethu Yesu Kristu malube nani. Sonke siyafuna ukuba libe nathi. Kwindumiso isahluko sekhulu elinesihlanu sinomfanekiso sendlela uThixo wahamba ngayo kunye nabantu bakaSirayeli. Abakho zindumiso zimbini ngokukhethekileyo. Sinobungqina bemihlande nyuka kunye naphakathi kwabantu bakaThixo. Ithi kwindumiso isahluko sekhulu elinesihlanu umqolo wesihlanu, khumbulani imisebenzi yakhe ebalulekileyo awayenzayo, izimanga zakhe nezigwebo zomlomo wakhe. Mbewu kaAbraham yomkhonzi wakhe, nyana bakaYakobi banyulwa bakhe. Xa sifunda ezi ntetho sikhunjuzwa ngabo, hayi kuphela oko kodwa kumele sihlale sikhumbula into uThixo ayenzileyo. Indlela zikaThixo nabantu bakhe zithe ngenyaniso zaba yimihla ndenyuka, kodwa ngokucacileyo kanye ngoba uThixo ulinikele lonke uthando lwakhe nobabalo nenkathalo phezu kwabantu banye. Wayenomdla ngamalunga nabantu kuphela, zanganike nto ngama-Amori namaYebusi nangabonke abantu, kakhulu izizwe ezisisixhenxe eyaziphile ezweni lakwaKanani, ngokuba wayengenacebo ngabo
babengekho kwinkqubo yakhe. Thixo wayenenceba kuAbraham, kuIsake nakuYakobi. Wahamba ngendlela yakhe kunye naba bantu. Abraham engumkhonzi wakhe, nina wanyana bakaYakobi banyulwa bakhe.
Uyinkosi uThixo wethu, imigwebo yakhe ikuyo yonke wonke umhlaba. Ukhumbulile umnqophiso wakhe ngonaphakade, elizwi athe waliyalela kuba kwizizukulwane eziliwaka. Lo mnqophiso wawenza kunye nokaAbraham nesifungo sakhe kuIsake.
Awalimisayo kuba libe ngummiselo kuYakobi, libe ngumnqophiso ngunaphakade kuSirayeli, esithi ndikunika ilizwe lakwaKanani libe licandelo lelifa lenu. UThixo uthe wahlula, wacanda, waqinisekisa ukuba zonke izinto bezilungile. Ndikhumbula intshumayelo apho umzana uBranham athetha malunga naxa imoto yayibiwe kwenye indoda, apho utshaba linalilungelo
loba libeke isandla sakhe okanye lubange nanye into eyamakholwa. Kwaye xa sijonga kakuhle siqaphele into uThixo asinike yona malunga nezithembiso nentsikelelo. Xa sithi siqaphele uba ngenyaniso yintoni eyo bomi bebandla, ukuba ayingombhiyozo nje wasemhlabeni okanye umhlangano okanye indawo yabangcwabi, kodwa ililungu eliphilileyo lomzimba wenkosi ekumele uba likhonze ukuze uThixo azizukise kwakhona nakwakhona. Licala elinye lakho oko, kwelinye icala mhlambi kuba utshaba lisoloko lifuna ukuchitha into ekuthe kanti yabe ilungile yasifumanela ukuhlawulelwa. Ayikuphela thina ngokwethu ubango olulungileyo lukaThixo, ngoba igazi lahlawula nje njengexabiso. Kodwa kunjalo onke amalungelo, yonke into eyayithenjisiwe inenjongayo ngathi njengonyana neentombi zikaThixo zezethu. Kwaye ngamanye amaxesha kumele siqaphele sinentlungu enzulu yoba utshaba lusafuna ukumisa igunya lakho okanye amalungelo akhe. Noxa athe walahlekelwa lilo lonke ilungelo kuthi, ngokukhethekileyo ndishukunyisiwe xa ndithe ndava ukuba abantu kakuhle kakuhle bathe bangamakholwa iminyaka ngamashumi amathathu amashumi amane bamamela zonke iintshumayelo ezimangalisayo, baculisana ngeengoma ezixabisekileyo, kwaye ngesaquphe nje kuba kwenzeke namhlanje kufika ubizo luthi, mzana uFrank, sinesidingo esikhulu. Kuqale xa kulapho ke ekupheleni kwencoko enjalo uzibuza umbuzo, ingaba uThixo nelizwi lakhe, ingaba igazi lemvana nomoya kaThixo uthe lakwazi ukwenza ntoni uba ngokunjalo akubizi okuba kungakholwa. Umzana uRusi wabuza ukuba yintoni umnqweno wethu, yintoni umnqweno wethu, kodwa inye kuphela into kuba uThixo angasigcina ngamandla omoya engcwele. ukuze utshaba lukhutshwe emsebenzini wayo yonke into nakuwo wonke umntu ukuba angabonakali nakancinci, kodwa ukuba angavali indlela, avule indlela aphume. Ayikho enye indlela. Nonke niyazi ukuba thina esikholwa kwinkosi yethu ngenhliziyo zethu zonke simthanda kakhulu, siyazi ukuba ukweyisile ukufa kwaye kwisingcwabo kusoloko kufikelwa koko kwangaphambili kwakhona. Sithi Nkosi, uthe wakweyisa ukufa kodwa ixesha alikafiki ngoku. Xa ukweyisa kwakho ngokupheleleyo kuya kuqatshelwa, apho kungasayi kubakho kufa. Njengoba isitsho pakusitshilela kwaye kuyawube kusukela kwelaa xesha uya phambili xa icebo likaThixo, umsebenzi kaThixo nebandla ufikela ekupheleni. Kodwa siyakwazi ukuba ukufa yinto elahlekelwe lilungelo lwayo kuthi, kwaye ngokunjalo ukufa kuthe kwalawula phezu kwa bonke abaprofeti, phezu kwa bonke abapostile, phezu kwa bonke kude kube yile mini. Kodwa kunjalo kuthe kwabanga ilungelo lakho. Inye into siyaziyo ukuba umntu okholwayo kahle kahle akafi, ngoba yinto iNkosi yethu eyithethileyo apha kuYohane kwisahluko seshume elinanye ba inene inene jithi kuni, lo okholwayo kum noba ebefile kodwa uya kudla ubomi, nabani ophilayo akholwe kum akasayi kufa. Amakholwa ayikhaya kuphela abafi, ukufa akubafinci, bufincelwa bona ngenxa yabo lusango kukungena ungena exesheni uye ephakadeni. Kodwa kunjalo yonke into ibonakala phambi kwethu ngoba simiselwe ubomi obungunaphakade njengonyana neentombi zikaThixo. Siyazi ukuba ukufa kulawula phezu kwethu ngokungekuhle isono isikulo bopheleleka na yonke enye into engayiyo imithetho phezu kwethu okungalungiswa. Uba siyakholwa into ethethwa sisibhalo esingcwele ngoko ngayo Adamu wesibini ngoKristu, wonke umonakalo wenziwe ngu-Adamu wokuqala kumele ukuba uye walungiswa. Indlela uPawulos ayicacisayo phaa kwileta yakhe yakwabaseKorinte uba njengoka Adam bafa bonke, kunjalo ke kuKristu bonke bawukwenziwa baphile. Kumele siqale ukuba sisuke kuyo yonke into engeyiye yakaThixo. Emva koko siya kuphumelela ekunikeni ukholo oko kufunekayo okungcwele ukuze ukwandlale ityale lithile endaweni ethile, ukuze ababotshelelwe bakhululwe. Xa ndive amazwi namhlanje umzana uFrank kumele belubango oko kokrazula inhliziyo kubini. INkosi yethu yayinolungiselelo kwaye akukho mntu nokujonga nje akugqithoko, akukho mntu nongakuhoya angakuvi oko. Ulungiselo lenkosi yayikukuba ukukhulula amakhonkxwa, xolele abuni, aphilise zona, ukuza uvakalisa umnyaka owamkelekileyo wenkosi. Ngokusifunda kuIsaya isahlushumama thandathu ananye nakuLuka isahluko sesine ukuba ibandla liyaqhubeka olungiselelo. Kumele sibamba nenyaniso yokuba ayiba inkonzo emnandi kukhona amaculo amathathu ekuqaleni enye emva ibe intshumayelo siphinde sigoduke asinakuba sakwazi ukwenza oko asayi kuba sakwazi sinesazela esihlambulukileyo ebusweni kwabonke ubunzima zonke ingxaki zonke iziphumela zamandla otshaba ingaba silapha nasizothetha malunga nento umtyholo yenzayo okanye silapha na ukuba sibe yinto ekuzukisweni kobabalo nozuko lukaThixo ingaba sizele ntoni apha njengabantwana bathixo uba utshaba likwazi ukudlala ibhola kunye nathi okanye uba uthixo angasebenzisa na kwaye unako ukuzukisa aze alingqine ilizwi lakhe sibonile uba abantu bakwaSirayeli babemisele ukuba babe ngabathwali bamazwe angcwele esitshileni kwaye kholwa okanye ungakholwa wonke omnye umntu ngowakhonza izithixo zabo kwaye ndikufundile apha dala uTira noNahore nabonke apho utata okanye ubhuti kaAbraham bakhonza oothixo abangaziwayo noAbraham wakhonza izithixo kwade kwangoko kodwa xa uthixo ophilileyo wabonakala kuye kwakuphelile konke izithixo yayizizitatyu nje kuye wasuka kuzo kwaye wakholwa wakhonza uthixo ophilileyo wamjonga lo ungenakubonakala ngokungathi unokumbona apha sifundile ukhumbulile umnqophiso wakhe ngonaphakade obo bubuhle bukaThixo into esivumelana ngayo isoloko inexesha exesheni kuxhomekeka kwiimeko into uThixo ayenzayo uyenza kude kube sephakathini ukhumbulile umnqophiso wakhe ngonaphakade ilizwi yena liyalele ngokwakhe kwisizukulwane siliwaka umnqophiso lo wawenza kunye noAbraham nesifungo sakhe kuIsake waze wangqinela okufanayo kuYakobi nakuSirayeli ngomnqophiswana phakathi usithi kuwe ndiyakunika wena ilizwe lakwaKanani indawo le yelifa lakho ibisisithembiso eso umnqophiso wawuseli wenziwe kunye noAbraham nomnqophiso kunye noThixo emva koko nayo kuSirayeli pha entabeni yaseSinayi yayintoni umnqophiso kaThixo uzange nje ubandakanye amagama kwakuninzi okuza koko yayizithembiso ezingcwele yayikuqinisekiswa okungcwele ukuba uyawukuma ngelizwi lakhe iyure nemini kwakumele ifike apha iyordani nokuwelwa nomhlaba uthathwe ngoba yinto leyo uthixo wayithembisayo kwaye usoloko enabantu abona ukuqhubeka kunye nabo besingekho phakathi kwabo babekhalaza bajonge emva kodwa abo bebevuya baya phambili uthixo uzishiyelela amasalela kwaye ndiyaxelela soloko ndizisola kodwa ngamanye amaxesha oko kunzisa ekunqongophaleni kwangaphakathi okunzulu kwaye ngokunjalo kumele size phambi kwenkosi njengebandla nanjengengabantu ngabanye sixele nje uthixo wethu uthe enkosini yakho naye wonke umntu ekwenza ngentliziyo yakhe yonke uthi nkosi uthethile kunye nathi kule mihla uthe wazitshila kuthi wenze izithembiso zeli xesha ukuba ziphile phambi kwethu wazibeka ezinhlizweni zethu sivile sabona uba unguyizolo namhla kude kuse nakuwa maphakade Nkosi vumela abakhonzi bakho ukuba ngawo konke ukungafihlisi bangathethi ilizwi lakho ngokolula isandla sakho ba uphilise kwaye imiqondiso nezimangi nokwenzeka omnye angathi he baninzi abavangeli abenza imiqondiso nezimanga masiyeke konke ukufaniswa kunjalo basenza sigule ngendlela ethila ngeni kumele ten kumele senze ukufanisa nabo ba bangabathanjiswa bokuxoki ngaba ayingomsebenzi wethu onyanisekileyo nomsebenzi phambi kothixo uba sizifanise kunye nento kwakuyiyo kwibandla langaphambili basibone uba uthixo akanawuhamba indlela enye kunye nathi uba izinto ezinye zenzeka cinga nje basichitha ixesha lethu kwaye oku kunokwenzeka 24/7 sifanisa emva koko sikhetha imizekelo ebalulekileyo emva koko sinikini iintloko zethu ezindabeni siqhubeke ngendlela yethu asincedwa kukufanisa abavangeli okanye amakholo okanye amabandla okanye abazali noodade siyazi noba ingangubani sincedeka kuphela ukuba sijiyajonga sijonge isipili selizwe likaThixo sithi Nkosi kwakulolu hlobo kwaye siwuvile umyalezo wembuyekezo indlela le ekumele kube yiyo kwaye kuyoba njalo kwakhona silapha sincede asikwazi ukunceda emva kokuthixo uya kuma nelizwi lakhe kodwa oku kumele kwenzeke ngokholo olugqibeleleyo ndiyaphinda uba sijonga abanye sinothi ewe bathe baba namava ngentsikelelo jonga uba kwenzekani namhla emva koko asikaqondi bakunjani kwayintoni uthixo ayithethileyo nathi bakoko lutshaba olufuna usiphazamisa ngokuba azisiqhinge elithile kwimeko yethu apho sinxunguphale khona apho sisilela khona emva koko une njengoba kubonakala kwaye mhlawumbi kunjale kuphumelela kakuhle kodwa akwazi ukuqhubeka ngolu hlobo khona into evuka ngaphakathi kuthi zoba asinawukwazi ukucinezela ndingowakho Nkosi ndilivile ilizwi lakho uthando lwakho luhleli ngaphakathi kum njengoba liqhubeka kanjalo iculo uthando lukaThixo uthando lwelizwi lakhe uthando lomnye komnye uthando lukaThixo eli sisendlalwe kulo kumele lisebenze kwaye zonke izipho zomoya okunjalo kumele zifumane indawo yazo uThixo ubeke yonke into ebandleni kwaye umzana uBrenham uyithethe ngokucacileyo ngokulula ndinokukubonisa apho uThixo akuthembise khona nalapho kuthe wakunika khona wena unganibonisa apho wenza izithembiso azenzeka azazaliseka nalapho athe wasisusa khona wasitshintsha khona kwaye yikho into enjalo ngoko andifuni kuba sibone intlungu enjalo nje ngathi ngokungakholwa okanye ngokungathi sinokholo oluncinci kodwa sithi Nkosi singabantu nje kuphela asikwazi ukuzinceda okanye sinceda abanye kodwa sifuna wena uba uncede thina uba wena uze kwabanga bakho kwaye ngenye imini zonke idimoni zesigulo, onke amagunya obumnyama. Umtsheli kumele uqaphele ukuba thina sithetha egameni lenkosi, kwaye kuba ilizwe likaThixo ngokunjalo ngokomthetho liyambophelela, kwaye kumela thobele kwilizwe likaThixo egameni likaYesu Kristu waseNazarete. Ayikho enye indlela. Asina ukwazi ukuqhubeka ngohlobo, asazi kakuhle uba yeyiphi indawo uThixo ayithatha kunye nathi, kodwa sazi into enye, kumele ibe yindawo yokweBhayibhile apho kungayi kubakho kuwa nokodwa, kungakho sathu ngasenxele, kungekho usathu nasekunene. Sijongene nalo msebenzi ungcwele sithi Nkosi, asikabiyo le nto kumele uba siyiyo, kodwa asikho kule ndawo sasikade sikuyo. Silungile uba sikholo wena, uba sikukhonze, uba sikuthobele, ukuba sikuthande. Silungile ukuba sibe senkonzweni yakho. Sithathe wenze ngathi nangaphakathi kuthi oko uthe wakuthembisa. Andicinge uba sidinga uba sithethe ngale ngcinga ethi umntu othile afunde imbeko yakhe umsebenzi onjalo kumele ukuba abe nobuyatha obuthile, ngoba ngubani phakathi kwethu obengenawuqaphela kwade kudala ukuba simdaka sinjani, siludwayinge olunjani. Asinakuncedeka, asinamandla, asinathemba, sonke ngabanye sinjalo. Akho mntu oshiyekileyo onokrazula imithi ngokomoya okanye abe nempumelelo kuzenzo, kodwa sinothixo ezulwini, sinenkosi ehlala ngasekunene kobukhosi bukaThixo, kwaye uyalinda zitshe zonke iintshaba zenziwe isihlalo sokuhlala iinyawo zakhe. Umhlaba sihlalo sokuhlala iinyawo zakhe, izulu yitrone yakhe. UThixo mkhulu ngolo hlobo, ufikela okuvela ezulwini kude kube lapha emhlabeni, ngoba ide itsho izulu yitrone yam nomhlaba sisihlalo senyawo zam. Yiloo nto uThixo ngekho sezulwini kuphela, uThixo usemhlabeni, uThixo ukhona. Kwaye xa ukhona luqala uba lukholo oluphilileyo, ngoko uThixo uza kwabangabakhe, kwaye kuba zonke iintshaba zithe zenziwa isihlalo senyawo zakhe, hayi kuphela ezulwini, ngoba umhlaba sisihlalo senyawo zakhe. Apha kulo mhlaba uSathane uthe watshova abantu ukuba balahlekelwe, bekulapho apho inkosi yabhatala ixabiso ngegazi lakhe, siqalekiso wasithatha phezu kwakhe. Kulapha kulo mhlaba apho uloyiso lukaThixo elathabatha indawo emnqamlezweni eKalvari kumele lityhilwe. Ayikho enye indlela, indlela ekumele uba kube yiyo, kwayindlela eya kuba yiyo ngokuncedwa nangalo ubaba lolo Thixo wethu. Amen. Masimeni sithandazeni. Thixo thembekileyo, siyakubulela ngeentliziyo zethu zonke ngokuthetha kwakho kunamandla, nditsho nangokuhlwa nje. Kwaye siyaqaphela Nkosi ukuba asiyonto phambi kwakho Nkosi, kwaye asinawukwenza nto, kodwa wena unakukwenza zonke izinto Nkosi, kwaye siza kuwe ngendlela esiyiyo. Asikwazi ukuthatha nanye into Nkosi, asikwazi nokuba sizenze ngcono Nkosi, kodwa sijonga phantsi ngenceba, samkele Nkosi, sitsale sisondele Nkosi kwintliziyo katata wakho, kakhulu mna, iba nenceba kum Nkosi, ndicela okwegameni likaYesu. Amen. Bawethu semazulwini, Enhliziyo yami yonke ndiyakubulela. Ngobukhona bakho obungcwele. Ngelizwi lakho elingcwele. Ngegazi lakho elingcwele. Ngomoya wakho oyingcwele. Kwaye sonke siyakucela. Yiza. Endaweni yakho elungileyo ebomini bethu. Naphakathi kwethu. Masibone ngamehlo ethu ukuba uyebuya ubuyele ebandleni lakho uzikhila ngqinela ilizwi lakho usindisa boni uphilisa abagulayo ukhulula amakhonxwa ba ilizwi lomnqamlezo libe ngamandla kaThixo ngabo bonke abakholwayo. Oh Nkosi, siyakubulela egameni lika Yesu.